JR. Tumesafa vijana, the election time yetu, voters versus vultures, au sio? Vijana, tuna right. Tumechoka skia life. Mheshimiwa, realize. Tunataka better life. Siku mingi tumecry. Kila kitu bei high. Mheshimiwa, realize. Tunataka better life. Nimekaa miaka kadhaa, kuna kitu nishai tu kupata job bala. Hima wame apply glue, wakiwa korodi masan mandai wana buy tu. Walisawa vijana kwa mtaa bila job wana cry tu. Hao ndio mawakas, si ndio mabosses. Wakikula profit, siwe sabu losses. Tuki ride donkeys, wana ride horses. Maisha ndani ya penthouse na si ndani ya project. Kila kitu chap, kwetu sisi process. Hao ndio mawealthy, si ndio maworthless. Simu zetu wired, sauli za cordless. Nikampi election tumalize hii nonsense. Vijana tuamke, we chukua vota yako. Wenda vote for a change, exercise haki yako. Angalia mtaani kume change. Miaka tano kama kuna kitu yote mtu mzima. Kuna vijana hatu Tuna right. Tumechoka skia life. Mheshimiwa, realize. Tunataka better life. Siku mingi tumecry. Kila kitu bei high. Mheshimiwa, realize. Tunataka better life. Nimechoka na hii life. Kila saa niko msoto. Kila siku nko kwa benki jamani, kidai mkopo. Usanse atuli kila time anadai hongo. Kudi home bila dish, mama nipa msomo. Occupation siku wizi imekuwa kusaka kazi. Na vile sola imewaka itanibidi mbebe maji. Jasani sipe wibure itanibidi nsake kanji. Put yourself in my position kama uwezi basi maji. IDP dani ya tent na MP parliament. History makes sense, what will change yes we can. Nothing more, nothing less. Tuko more, wako less. Vijana, tuko blessed. Solid, take a step. Everyday kwa midi wanaongezwa mishahara. Ni ama home this year. Misina mali pa kulala. Jobless for 2 years. Sina kazi ya kufanya. Next time mtu mzima mheshimiwa utajipanga. Na tuna right. Tumechoka skia life. Mheshimiwa, realize. Tunataka better life. Siku mingi tumecry. Kila kitu bei high. Mheshimiwa, realize. Tunataka better life. Pia kuna so much brain. Yani ya hii society brain zetu zime shrink. Lika tumetoka maternity, wasonenda kutu job. Overseas fraternity, wakitu wacha mtaani. Tuki hustle to immorality. Kamini mtaani, mkwetu job opportunity. Mkitu waku bring development na change kwa community. For a long time there, nimetoka negativity. At least for a change, mina want positivity. Kufanya job, watu wawezi doubt credibility. Na eza enda shop ni buy household facilities. Na hope mpanya game, siyo tight capacity. Juiki kamu kwa activity, niko blessed na ability. Stuck your hostility, who practice humility. Forever niko hapa ka Egyptian divinity. Saina rendo imewaka mzee, hakuna diminishing. Sisi ni mahasla, forever till infinity. Tuna right. Tumechoka skia life. Mheshimiwa, realize. Tunataka better life. Siku mingi tumecry. Kila kitu bei high. Mheshimiwa, realize. Tunataka better life. Vote wisely.